denhousenavier.com.
Chef French, and your king.
High levels music.
Hey, Olaga, you killing them, son.
The heart of Chibata, you know.
Natu bebe, awabanza kwa na mawenye. Bebu bebe, kuti kumutima ni woli kote. Ndava mutima wanga, ulipe malo ya bantu vena. Una kwa nakale, tukondisa kote na zuru.
Baby niwe uliko we, kulipe wina weninga paze mtima wanga.
Vamavuna kukusa vula, kuono galavu kutipatula ah. Elo ni mwine nisi niwe na tongo yeah. Niwe na digone. So babe, abu waleke vanene eh, eh. Niwe na neo, timaziva na mwishe. Niwe kamugeri baby, kamerika na tinga mtima. Nani utima konda na
be. Baby niwe uliko we, kulipe wina we ninga paze mtima wanga mm, yeah, yeah. Baby niwe uliko we, kulipe wina we ninga paze mtima wanga yeah, yeah. Lekani kuimbile kanyimbo.
High levels music.
Hey, Olaga, you killing them, son.